sa zisimbi omutima kwe yawudde manyika love ninganga kubita kuba obutiti bumfambye wambye bumfambye amagulu amaso gamyuse myuse nigalabe ekizibu ekiwato kinkankana mulingo omuli omuliro otumanze twasiye nadda n'obugere buntujjage mazima ekifuba kyambugumye ttanza nkira mmoze simulinga erugogo kwata kwata kwata
kwata kukwe kwensibidde nze
kwata kwata
omukwano gwo ogunjawudde nze
kwata kwata kwata
kwata kukwe kwensibidde nze
kwata
kwata kwata kwata.